Ay, yo na cazaba. Ay,
kamel ke bua ke thamaletse jaaka lotlhaka lo tlhokile morumi ka thakole ke bua ka kutlo botlhoko e tshwana le kokwana thoko e botlhoko ke atla ka e ka katlela kgaka ka mafofa magogorwane ka e mamarela seka e adime go e thoba ya ntlo diatleng jaaka mongwane o utlwa letsatsi o ne a iketse motho wa marata go lejwa o iketse le a mangwe marojana thakana tse di matheka ekete a mofu thakana tsa go rata metsi seka gopane maing lerato le fedile lerato le fedile
You're not.